kesho. Shetani kamtawala, twasema ni muongo. Siku tuloisubiria, twaishuhudia. Alopanga Mola mwenyewe limetimia, twasherekea. Oh, harusi leo imefana ya wapenzi wetu wawili, Manu na wake Karo. Sasa wanza maisha mapya, twaombea mema. Wazazi baba Eliudi na mama yetu Shara wamesha toa radhi zao kikamili. Ndugu Martha Justice Douglas hata na Esther Nifiba hati na Dara na Mpeni Baikaro. Vigele gele leo na pivume, chigia toko na shangwe, Karo tumpeni heko. Aya heko, amesha pata chaguo la moyo, Manu ndiye wake. Chigato kutokea leo, wasema bye. Aya bye bye. Vigele gele leo na pipume, chigato kuna shangwe, Karo tumpeni heko. Aya heko, amesha pata chaguo la moyo, Manu ndiye wake. Chigato kutokea leo, wasema bye. Aya bye bye. Sikia utamu wapidingi. Cheza, 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 cheza. Twin, twin, twin. Leo ni leo, hii leo. Asema ye kesho, shetani kamtawala, twasema ni muongo. Tuloisubiria, twaishuhudia. Alopanga Mola mwenyewe limetimia, twasherekea. Oh, harusi leo imefana ya wapenzi wetu wawili, Manu na wake Karo. Sasa wanza maisha mapya, twaombea mema. Wazazi baba beja na mama yetu Agnes Sokeni kaza mwana wenu. Dada Selina Nema na Erispa, kaka Lawrence na Harrison wampongeza Manu. Vigele gele leo na pifume, chigato kuna shangwe, Karo tumpeni heko. Aya heko, amesha pata chaguo la moyo, Manu ndiye wake. Chigato kutokea leo, wasema bye. Aya bye bye. Vigele gele leo na pifume, chigato kuna shangwe, Karo tumpeni heko. Aya heko, amesha pata chaguo la moyo, Manu ndiye wake. Chigato kutokea leo, wasema bye. Aya bye bye. Saxo, solo, abo, abo, abo. Upolo meritini, na kote chigato. Na wana pale mashangazi kutoka chigato. Sidi, zame, tabu. Wapi mababa, mababa bibi arusi, furana Martin. Wanasakata tu, cheza, cheza. Vigele gele leo na pivume, chigato kuna shangwe, Karo tumpeni heko. Aya heko, amesha pata chaguo la moyo, Manu ndiye wake. Chigato kutokea leo, wasema bye. Aya bye bye. Vigele gele leo na pivume, chigato kuna shangwe, Karo tumpeni heko. Aya, it's
yako amesepata chaguo la moyo manu ndiye wake
kidato kutokea leo wasema bye
haya bye bye
cheza 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 cheza.